a Pedro family Bantu the soldier general production presenting Hub Levita.
Wow, mimi ni Christian soldier mkononi Biblia nimebeba on the right left the microphone nimebeba ninatema wide. This is an official enemy to long to the darkness kingdom. Friendship with the devil, hapana. I'm son of the most high, a brother to the savior. A member of the heavenly kingdom. I'm used to the light. Darkness niki ona nivita. So just no crazy heart, mcheki na shetani. Atoke, cathedral family, shetani. Ukimona, kemea. Lazima tuwerada, temptation TSZ. Devona tusaka, cause we are the better option. Umalaya kwa kanisa, ukiona, kemea. Uwezi kwa kanisa, ukiona, kemea. Kemea, ulafi, ndani ya kanisa ukiona, kemea, uwadui kwa kanisa ni ya nini, itoke, uchoyo kwa kanisa ni ya nini, itoke, mbona, kuleta, marimu ndani ya huduma, dambi sisi wote ni lazima tupige, ati umeokoka na shirati bado huja hata ushindwe kabisa, tabia za shetani hatutaki, ashindwe, Kristo mambo leo hatutaki, ashindwe, shetani akikuja ni balaa, kabisa, tabia za shetani hatutaki, ashindwe, Kristo mambo leo hatutaki, ashindwe, Shetani ake kuja ni bala
kabisa,
ni bala
kabisa,
ni bala
kabisa,
ni bala, ni vita
kabisa,
ni vita. Bantu, I'm the rap star, first time commission to the greatest commission. I don't have an option, I don't want promotion, I don't want commotion. My mission is to talk about disruption. The devil is a liar, he's the master of destruction. Vijana sini targets, sikiza ukitaka mawa idha biblia kunguwa mistari uwelewe, kisha uchambue. Shetani ake kuja na uwongo umambie biblia ina nasema hapana. Yesu walifanya hivyo akashinda vita, historia huenda kurudi kutoka enzi za Adam, mandugu kuwana maulana kupitisha laana. Onyo, Bible inasema shetani atakuja na maovu wakati mwingine kama malaika. Kwa hakika kama una hekima utakujua kwa matendo yao. Lazima uwe macho usikuje danganyika na shetani. Kumbuka tu kwa vita na shetani ni lazima ashinde. I'm launching a one man crusade against the devil, cause I have the authority from the Father, the Son and the Holy Ghost. Kama unataka kundi join una life, basi roho we pangwewa umkubali bana Yesu. Tabia za shetani hatutaki,
ashinde.
Kristo mambo leo hatutaki,
ashinde.
Shetani akikuja ni bala
kabisa.
Tabia za shetani hatutaki,
ashinde.
Kristo mambo leo hatutaki,
ashinde.
Shetani ake kuja ni bala
kabisa,
ni bala
kabisa,
ni bala
kabisa,
ni bala, ni vita
kabisa, ashindwe.
Warning, Ukristo mambo leo Biblia imekataa kabisa. Every Sunday kanisani haukosi Bwana Yesu asifiwe, ndio salamu natumia. Monday, Tuesday mpaka Jumamosi Yesu Kristo yuko kando. Ati umeokoka sidani, na bando una practice abortion, corruption yuko ndani. Send you are thrown to the nation, mbele ya washirika unajifanya takatifu, gizani wewe ndiye muhalifu. Ala, masikini ukihape lazima uitamidia. Sikia Biblia iko so clear, mkononi wa kulia ikipea shoto isijue tabia sako ina udhi wachi saba la shetani ni adui ataikuwa na unapata fatali bade beka kuwa rada na adui. Tabia za shetani hatutaki,
ashindwe.
Kristo mambo leo hatutaki,
ashindwe.
Shetani yako kuja ni bala
kabisa.
Tabia za shetani hatutaki,
ashindwe.
Kristo mambo leo hatutaki,
ashindwe.
Shetani yake kuja ni bala
kabisa,
ni bala
kabisa,
ni bala
kabisa,
ni bala
kabisa, 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 ashindwe.